Omulabirizi wa mukono mu kanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Bishop Enos Chito Kagodo achomedde abakulu b'amasomero ababulaganya ensimbi z'amasomero ekiviiriddeko n'agamu okugwa. Omulabirizi Kagodo abadde ku ssomero lya Bishop SS Mukono bw'abadde akulembeddemu okusaba okw'enjawulo okuteekeddwa okwebaza wamu n'okusiima kw'ossa n'okusabira abadde omukulu w'essomero lino Robert Kyakulaga olw'ettoffaali lyagasse ku nkulaakulana y'essomero lino okumala emyaka 11 gy'amaze ng'ali kulembera.
They have advanced, they are just a loss. You bring the head teacher in the school instead of adding value to the school.
Which put your kugata komwendo kusomero.
And the school collapses.
Natu babu bisomero nirigwa.
That's not a story to tell.
If you're talking to me,
you must get a story to tell. And when you tell to the brothers, they'll smile, they say, yeah, you've made it.
Ngabu ojibuli a story ya vantu wala, basa nyukaneba gamba, ochikubie, ochikoze.
Mufe kumbozi zaba dikura, nsobolo what is that? Eriyo muntu omukozi gw'okozesa n'ogamba mukama wamumpa weebale kale kabeerewo but I don't know.
Yabadde omukulu w'essomero lino Robert Kyakulaga yeebazizza Katonda amusobosezza okuweereza obulungi emyaka gye 11.
By the grace of God and the guidance from the Board of Governors and the PTA, a lot has been achieved. But most importantly are those things that we cannot touch. Those we cannot feel and sometimes we cannot see. Because for the tamaka you will see, the vehicle you will see, the dormitories you will see, the generator you will see. There are things that you are not going to see.
Ate ye omukulu w'essomero lino omujja Musoke John Senkuma yeeyamye okwongera okukuuma omutindo gw'essomero lino.
Kulaba nti tuteekawo essomero ery'omulembe guno kyempisa Bishop School of Our Times. Bishop School of Our Times kirimu bingi. Our Times mu mpisa, Our Times mu soma, Our Times mu structure. It is a summary of so many things. Ogamba something of our times, ekintu ekyo eky'omulembe.